ZambiMusicBlog.co.
Kuseni seni, nachibuka fela mwenye kuku. Njebele teki ni kupa Facebooku. Nomba mdala, insala no kusantwala. Mkichini, dua na kuma kwini. Nya meso msidi nya na duba nemwe. Insala ya kadi pachika nganje duba inemwe. Wadi na chako, na mwena kashi pachipere mbwa. Ya, mbwene mumpo, tome na nino kusasanga mwofi mpwa. Ya, ine bibi kukwela, jibede bondi na bambi chikwela. Mba, tebufi, but jampola, breakfast, midi mi, wala bashitafi rola. Ala guys, inagula kuba humble, breakfast, lunch, ina sapa tuti sample. It's wild in the world, njo, chunga watch, I think, ina lunch, tepo fefi mbombo. Na benzi, sibebi, tamfuwa fema minzi. As a celebu, tuwa bantunga zoro. Doga chapesha nje shitafena nguna tobwa. Let's up, takawefanyu wala nspota. Cause yala kosa kukuboy kota. Cause kuwa isanga pa show media. Seba na wikuti chukudu ninja. Unombe non shtel off me bondi. Usheba na ishibe kondi.
If queen want party vetch kondi, I think akashilana lapita kupondi.
If we nachiwa menataki, coin moody say change bere ya malaki. Na jina chise if we not sat down. Vama tontong kanyo ya chisa. Napisha mpeni. Atifia sokuwa ya inseni. Pada nachila bika stoka katende. Oh yeah, funa tsadu fio mtende. Noma pakufumanga nkumanya chibuku. Pakubutu kelo chindo vimuhuku. Cause ababanda badi bako savage. Pada pede nukusa umfono is mu passage. Funa chibwere la duve. Nukusa fimba na kumutu kaduve. Nishindo na shena sharida. Mutima wandi wevele pum. Alefo nachifuwa fio mwinsoka. Watimbo na fina dumbwa menso. Layachiva koratha. Chakupita mumbadi sister na brother. Fakwa tisaba fizi. Ndisa mkusanta mkanishi na abu chai.